so oga di ama imali fake make you wa o like ya become you no so oga like ya ife na so gi na so nyozo ife di gi ma di onyozo ma ife na enwe gi na ewu onyozo ife masiri gi na masiri mu imali fige mo onwe gi menyo onyozo oga di ama oma nki ama nko onyozo na onjolo njo ona ebute nsogbu akwụkwọ amalụlụ nwa
ọmankị ama nke onye ọzọ n'ọjọrọ njọ ọ na-ebute nsogbu
ọkwụkwọ amalụlụ nwa
ọmankị ama nke onye ọzọ n'ọjọrọ njọ ọ na-ebute nsogbu
ọkwụkwọ amalụlụ nwa
ọmankị ama nke onye ọzọ n'ọjọrọ njọ ọ na-ebute nsogbu
ọkwụkwọ amalụlụ nwa
ọmankị ama nke onye ọzọ n'ọjọrọ njọ ọ na-ebute nsogbu
ị ga-edozi nke gị mebie nke onye ọzọ ịmalụ nke gị mmalụ nke mụ imete nke gị mma mete nke mụ mma idozie nke gị ndozie nke mụ iche mma maka nke gị nche maka nke mụ ọma nke ama nke onye ọzọ na ọjọrọ njọ ọ na-ebute nsogbu ọma nke ama nke onye ọzọ na ọjọrọ njọ ọ na-ebute nsogbu ọkụkọ amalụlụ nwa
ọmankị ama nke onye ọzọ na ọjọrọ njọ ọ na-ebute nsogbu
ọkụkọ amalụlụ nwa
ọmankị ama nke onye ọzọ na ọjọrọ njọ ọ na-ebute nsogbu
ọkụkọ amalụlụ nwa
ọmankị ama nke onye ọzọ na ọjọrọ njọ ọ na-ebute nsogbu
onye gedo ntị ka ọ mụta ife egbe na ọkụkọ na-eli enyi kpafuru onwe fa n'anya biri n'enu owe luwe na nsogbu dị na befe owe luwe na mmiri niile talata osisi kpọnwụrụ akpọnwụ agụụ dị n'ime obodo agụụ na-egbu anụ bi n'ọfịa egbe na ọkụkọ gbara alụ ifefe a ga-eme kafa wee dị kafa ghara ịmụ yegbe na ọkụkụ kwekọrịtara ifefe a ga-ebe gbapụrụ si na afa ga-ebu ụfarihe na ọ bụrụ ụnụ ganịgasịa na afa ga amụ ụmụ ọzọ alụ ụfa na-akpọ ọkpara akpa maka akpasị alụ ma emeghe
emee
iri ihe nke m rie nke
ọ na-ebute nsogbu
iri nke gị na nwanne
ọ na-ebute nsogbu
ebunye ego afọ iri ego
ọ na-ebute nsogbu
itinye anya na nke onye ọzọ
ọ na-ebute nsogbu
idozie nke gị mebie nke mụ
ọ na-ebute nsogbu ọma nke ama nke onye ọzọ ọjọrọ njọ ọ na-ebute nsogbu
yewe wee lue n'ụlọ jide ụmụ ya wee gbuwe Ebo welu enu no jidu mu ya we mi bo Bo kuko Ba weli bo lili Walu koku bo wo tenkiye Aku kwa malulu mwe Walu koku bo wo tenkiye Aku kwa malulu mwe Chilu mu boso Chilu mu sinenu Biabili dana Yebo weli we nonu mafegariba Yebo na chuo kuko kuko nonoso Wanyamele mwe kudu mwo kuko Obululie makala nyanda nefe mwe loku Oma nkia manko nyozo Nonjolu njo ane kute nsobu Oma nkia manko nyozo Nonjolu njo ane kute nsobu Imalifage megenu wao Adigima biko menyo nyozo Ogadi yama Imalifage megenu wao Ilaiki anya biko menyo nyozo Ogalaiki Imalifage megenu wao Uwegiwe pike menyo nyozo Anebute nsobu Imalifage megenu wao Adiginjo biko menyo nyozo Ogadi anjo Ife na sogi na so nyozo Ife digi mati mumba Oma nkia manko nyozo Nojo lunjo ane bute nsobu Okuka malulu mba
Oma nkia manko nyozo Nojo lunjo ane bute nsobu
Okuka malulu mba
Oma nkia manko nyozo Nojo lunjo ane bute nsobu
Okuka malulu
Oma nkia manko nyozo Nojo lunjo ane bute nsobu
Okuka malulu mba
Oma nkia manko nyozo Nojo lunjo ane bute nsobu
Okuka malulu mba
Oma nkia manko nyozo Nojo lunjo ane bute nsobu
Okuka malulu mba
Oma nkia manko nyozo Nojo lunjo ane bute nsobu